garki on ɗon kettino habaruji sukaɓe ma torɗe studio kala gaddanta on geccire humune ko on habaru o Aissa maddorde e mondi Abdoulmoumine foof mo Abdoul
jamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen assa o sukaɓe ummatore wonde no hettinani en
non no habaruji ɗiɗi hanani min puɗɗira e dow fedde kokkoɓe habaruji jinganoɓe har ko darta filla cellal ɓeygu ko nanni titta ɓe gaɗi yilar pirtol ko e nder janguirɗe har ko darata golle himiere ima feerdirol ko watte caka rewɓe e worɓe toon nder agadas nder yewtere pindirol meɗen min jaaha e wuro tawa toon to ardiɗo fedde sukaɓe ummatore waɗaniɓe pirtol ko e kamɓe paama noyno cuɓakiji ɗi gaɗirte hano wakkati mumen kantira e fijoji men ko coñinol ɓalli
Aissa sappo lewru novembre hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi e jeɗɗi warde sappo lewru novembre hitaande duuɓi ujunaa ɗiɗi e laso hannden duuɓi waronje e tati ni ko général Seyni Kounthié Maye to endam Paris leydi France Allah yafo mum
non non banniraawo ardiiɗo leydi gasuɗo noon himɓe heɓɓe mittito kuma golle ɗe o waɗi kam ɓeydaal sey min kettino ko bannimi waddanimi hawo mamma ko ɗum firti ɗenngal fulfulde
komin nani ni ko hoorejo leydi no enɗen goongaajo ñemmintiniɗo dukonnaaji kanko waɗi stade général Seyni Kounthié les tarikiji wi'ama o waɗi ko watta ko ɓiɓɓe leydi jiɗodira hakkunde muɗum en le jamanu makko du kondan himɓe no golla ga hulde mum dey ko wakkati makko witti himɓe garti e jikkuji mumen
kiɗo
so geeru noon laati du kondan keddi golle ko watta fou jikkuji sogueragal ngal o watta ɗum woɗi du kanko on o holli ɓiɓɓe leydi Niger noyi haani joddoro hakkunde
muɗum
jeego o yahde jeenayi lewru novembre ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e lasso ɗoñamayi ɗum waɗani sukaaɓe rewɓe hooreeɓe hawriine pirtol ko'e kamɓe paama noyi noon cuɓaakiiji ɗi jahirta sey min kettino ko bannimin waddanimin hawo mamman ko ɗum firtiiɗenngal fulfulde
eɓe ngaɗa ko watto hemre sukaaɓe rewɓe yuuɓe e ley tatteji fulleydi Niger warɓe nootaade noddangal hawrinde ɗe ɗerɗe waɗanɗo ene gallu ñemen dow innde sukaaɓe rewɓe hooreeɓe hawrinde waɗa kana du ni ngam batte kamɓe sukaaɓe rewɓe hooreeɓe endan ɓe keɓa ko ɓe paami e dow fii cuɓaaki aadiki warde ki endan yerno madan Huseyni Zeynabou Moussa Kaka cigliɗo hawrinde wii
sukaaɓe rewɓe iɓe miila ɓe gala laawol olkude naa ɓe bowta e ɓe gaɗi koomi har ko darta politique nde a woodi duuɓi sappo e jeetati aɗa waawi suɓeede aɗa waawi suɓude kanjum watti min ngari ɗo kammin pirta ko'e maɓɓe to ɓe gattu sukaaku sanne nder hakkillo maɓɓe kamɓe keɓa ɓe naata haaraka politique
hooraaku kañum e naatugol ɓi leydi le politique en ɗam e mballaga sukaaɓe rewɓe waawi waddude ko watta ko cuɓaakki en ɗam laato peewki ɗum wonno kullantereje ɗe haala muɗum haala ele hawrinde
goonga wakkati on yehi dey mi lamnu noon kono woodi naatooɓe nder fii cuɓaaki konseyeɓe ɓen ɓen ɗon wakkiliiɓe noon ngaɗooɓe golle ji maɓɓe dow fii ilaaɓe cuɓaaki lobbi heɓo nder région ni yeetati ko watta o yaago yeeso e rewɓe ɗuɓɓe heɓa ardangal
dow fii hennugol rewɓe sengo ɗum waddi ko ardiiɗo waɗi batu oɗo ni o wii ley batu o heɓi kulle kewɗe lobbe laati dukonnan ngam mum omo nodda rewɓe fuu ngam ka en dukonnan ngadna mballaga muɗum en e dow fii cuɓaaki ngarowi
Aissa golle hirñere e ɓurnodirol ko wotte caka worɓe e rewɓe ɗum woni sembe haala yilaaru firta ko'e ko dental pelle kokkoɓe habaru jinganoɓe filla cellal har ko daaratani ɓeygu gaɗi toon endan nder huɓere agades
non non banniraawo janngirɗe kewɗe ni ɗe gonnati imma gonɗe no gaɗa jonde ko'e muɗum keɓi pirtol ko'e gol en sey min kettino ko bannimin lildoy min ani sey karim ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
l'école mbiteɗo complexe gasa kañum woni ko suɓa fuɗɗugol gollal pirto koye dow fii hakkunde rewɓe worɓe e ley lekkoliji ɗi endan ramede alasan no fammina en ɗo endan koro ngal ɗo jahangal
ɗum woni sembe haala batugu min gi'i ɗu fa hannden ko huunde noon ko wona no waɗi wakkati fuu sukaaɓe ummatore worɓe e rewɓe iɗum wara he maɓɓe ɗum deƴƴuni noon dow majjum iɗum adi hano semteɗen iri majjum ndu no wadda woɓɓe boppa jannde muɗɗen ɗum ndu saabi ko minen ndu min mbi'i no haani noon min gattano junngo janngoɓe ɓen ko watta ɓe keƴora ɓe mbawa yaarude jannde maɓɓe yeeso baani Allah waɗi iri majjum wari he
maɓɓe
janngoɓe l'école hewɓe ka en woni ko wari nootaade noddangal jahangal pirto koye ngal ɗo seyni kettine nanen ko woɓɓe maɓɓe haali dow fii o
min pantinama fa woɗi ko woni wurdodirol caka worɓe he rewɓe e tartugol e golle hirñere ko watte nder janngirɗe école ngam min kay ndemmum mi andano ko woni burdodirol caka worbe he rewbe he golle hirnyere joni alla e podol hakkillo golmi gadana mi fami fawodi gada mundu pami ko bani alla wadi neddo fi o memidun no andi to doggirta jonkai min tindinama fawodi
jangangal wada nyalade kewde e be nyaade le college di endan be cube ko watto le college sappo e joyi der gallure agades
Aisa do wande leddi Niger ni cuba kiji goda di anniya wadede den dan ni wakkati en badake sanne sukabe umma tore du fa hande region tawa kandu jodaaki e be siri on en dan na
non non bannirawo ardido fedde sukabe umma tore ni wadani be pirtol ko e do majjum kambe keba be pama noy non cuba kiji di gadirte kuma kan dum heba dum wada cuba kiji di der hakkilo fukkiho teme kittino ko banime waddani me Habibu Garba ko dum firti dangal fulfulde
onna edite cette
min nangi de do nyalande do inde sukabe umma tore horebe do gollirdeji di ko e mabbe di be kaani be jojjina heba du fa hande be gadda ballaga mabbe yaadu yeso hebo fi arzukudu ko nabanto e duru duggol e rafi gollale leedi Niger do enda e do dum won ko nyalande endan ada mi ngadi di konna jangino ni e der region jeta di fu region ji goddi kay der mum min kalena hala non wat ko jojjina gollire mudum de hore mudum heba dabareji di tugoto do mum fa woda der majjum min ngadi etol min cubi sappo urbe fu wawde gollal ngal endan latib kaimbe garwan hoja adi yeso horebe e do fi golle de fu den ne kam ballaga amin sembe mudum fu yartana har filla andinde himbe e tokkutude himbe dina e do hokkude arzuku
moral et technique que financier
Jon kuma seme nata der fijoji men kuccinol balli
Aisa nyo coronavirus era unino he hore mudum he wadude du fahanden ko watta latul bal ko watte dum enden no don no fabbine kafano fedde hawjini filla latul bal ni enden ni der leda afrika do enden ni kandu fabbini fijoji teful coupe mudum ko wadate kanfu e fijoji teful coupe anoko pelle pamare de enden alkamiso bitiro odu no andinore de enden wada fijoji din du fahanden jarama lewru october tani dubu jina didi e lasu dundu ni gam fedde hawjini filla latul bal leedi maroko wi kan wawa wadude fijoji din enden der leedi maroko di andan dalila nyaw coronavirus bu anda
nono bannirawo der labi mawdi adaadi no wodi filla jewtinaade latol ittidira teful coupe kan total koytan du ujina dide e lasso e go'o ton leedi kameru kan fu ilatol coupe ko fifa ko fay wadede leedi qatar koytan du ujina dide e lasso e didi Kau mengkata ni orang baru jangan kuskap umatur meti ketina ki on ketini mende on gitu ketina aku baru jangan on dola air tetap tidak diimajui sejauh dia.